jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Jango larto duɓinayyi nangudirɗo ko studio tamani fuɗɗi golle. Kala keɗiɗo ɗum oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴuwde maison de la presse. Seydou Mbo wonani en to ɓoggi janɗo to wadde yuɓɓogol silminago Rafi ɗo ñawɓe lelo doctoreje ɗe yo ɗem yo nde wembere woni ko liwnotoɓe ñawɓe birfo dotto e ñawɓe mumen li cuuɗi se jondoro mayde nde wotere. Syndicat banqueji assurance ŋaji ɗi fa wadde cuuɗi jawɗe mbi gaɗa murtere golle yiwde noga e ɗiɗi yaade noga e nayi lewru ourtu. Syndicat o waji mbini mo NCI ribbi o e golle o du ɓante hoore ɓe ɗiɗon gollirde nde du itte. Rewɓe gotanaɓe ley Mali wonɓe ley commune aji ɗi mbaddi beete hande Bamako fa dawrida no haggitere laamu heɓirta doole fa warde eno deƴere ɗeruntina latorto ley ngowtumbaku leydi meɗen. Afro basket rewɓe 2017 du fuɗɗi beete hande Bamako. Ardiɗo Afrique o nirki lagine saabi nanni mbadduji temedere e joyyi kañum dardiki e capantati e jeenayyi. Égypte noon kañum RD Congo du piidi nan Égypte nanni capanɗe jeenayyi e jeenayyi RDC Congo yo capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi heeɓi. Ɗo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon ɗe studio tamani. Wayde silminago yuɓɓingo kañum e ɗo lele le cuuɗi dogotoro woni wembere nde ñawɓe e liwnotoɓe mum gondi kala ley hitande fuu ley ñande kala nenno kaatitiɗala ana ñande kala ley cuuɗi dogotoro ɗi fuu Bamako ɗo. Keɗɗen Oumar Wagal e Ousmane Ñaali Buuli.
Cuuɗi dogotoroje mawɗe ɗiɗi gonɗe ley leydi meɗen ndi Gabriel Touré kañum e ponge yimɓele hewɓe gonɓe ley leydi ndi kolli tiwirno jaɓɓitirte tonno ɗum wona ko fewi fewi. Ɗiɗo kabaruji fedde humminide kabaru no dogotoroje ɗen gori ley leydi meɗen ndi kañum hokki ɗum le ndeɗo yontere. Ɓe mbiyan wara duuɓi sappo e goho ñalawma hande o hewɓe yimɓele jooɓe ley dogotoroje ɗe kolli tan wiide beltaki. Keɗe kanko noddirteɗo Boubacar Diallo yo tindinowo suudu ministre humminiɗo kabaru cellal ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen.
Les études ont démontré que
ƴoji kollitiwide jamare nde weltanaki fewi cuuɗi dogotoroji ɗi. Kambar ɗum laamu o dawri ƴewtagollo kabar muɗum nder wattu nogo e ɗiɗi lewru juillet hitande 2002 banggal sariya wollo 0050. Ndenno hitande fuf gollirde leydi ndi humaninde haybugol alhaali cuuɗi dogotoro ɗi yiltoto hakkunde majji tekkade no ɗi gorri. Ɓe dawran horgol hakkunde yimɓele yoga coyiɓe ñawɓe yalla eɓe keeɓa hakkillaji ɓeɗo dow kabar lopital ɗoɓe cawra ɗo. Caggal ɗum kabaru laaɓal nokkuji ɗi ƴewtete fadde mabɓe ƴewoyde kabaru cafaje ɗe kabaru nokku urgence uji ɗi e kaake gollirɗe ɗi e ko nande mum en. Ndenno nder wattu holtingol jawabuji ɗi woni ko goto foof noddete totondirale hakkillaji gaɗete dow kabaru muɗum. Ndenno batte hono ɗiɗo jawabuji ɗi woni fanda kawrital amen hande ngal e wattu hitande 2006-2007 ɗiɗo imadaraji ɗi puɗɗi hikka watta ɗum duuɓi sappo e go'o ka fa hande fay goto huncanal ɗum hoore no fewiri. Banggal l'hôpital uji mawɗi ɗiɗi Bamako ɗi Gabriel Touré e Ponge adadu yimɓele koyaniɓe ɗi ɓuuri foof famɗude
plus faible. Le majjuni yimɓele hewɓe ɓe cellaɓe kolli metti muɗen o jaɓɓitirte toon fa yetto yo nokkule ɗoɓe kani jaɓɓitede ko yaawi. Woɓɓe fuu kolliti wiide dogotoroɓe kinnata koɗo en no fewiri woɓɓe mabɓe duwa tawan ngala ande.
Kiɗallaji kewɗi goni ɗo sini a wari a ɓooyan aɗa domi fardema heɓude tikki nenoɓe kani ƴewtude noɓe cakkitirto ñawɓe saabi ni ka wana golle eɗum tora yimɓe sanne. Fuuɗu sini tawi ñawɗo yo tampuɗo sanne ɓurata torade won neɗɗo an jaati keddiɗo hen saabi o daranaka
lowar.
Ɓeydade yurku yurkuji gonduɗe matede toon ɗi hewɓe mabɓe du kollitiwir sa yettike cuuɗi dogotoroje ɗi an tunni tuka fa yetto yo ñegueje ɗo yimɓele ɓe goni ɗo kañen ɗo rewɓele ɓe jibinta ɗo fuu a tawan ana wonti. Keɗe ko goto e mabɓe du sifi dow hen.
Nokku o ana tunni sanne cuuɗi ɗi e ñegueji ɗi fuu ana tunni fa neɗɗo annana lumgol majje eɗum torra yimɓe sanne wala fuu ko weli yiide e nokku o omo tunni fa ɓuuri haaɗi wala. Horoɓe dogotoroje ɗe an kani daranade yalla nokku o ana laaɓa seeɗa so wona ɗum eɗum torra yimɓe sanne. Fay waroɓe ɗo ana celli saabu tunnugol dogotoroje ɗe ana mbawi heɓude ñawuji.
Fa ɗiɗo golleji no gori fuu paame ñalawma hande ono hôpital ngaji mawɗi ɗi gori le leydi meɗen ndi kanko docteur Youssouf Kassambara laamiɗo ñalawma hande no hôpital mangal to Tumbuto o holliti wiide sariyaji ɗi no kani tabirede jaati iɗum tiiɗi. Keɗemo komo sifi dow hen.
Tiɗallaji dogotoroje ɗe fuu do tiɗalla goto fawi on woni rafi tabade sariya ɓamaɗo ko saabi sariya ɓame nde o tabatake o kabaru ana hani ƴewtede. Ko mbiyanmi dogotoro en ɓeydu eɓe kani hinnade golle mabɓe fa gasa min jukkina haɓade fa kabaruji ɓamaɗi ɗi keeɓa waɗede anden nduɗe mbawi tawede place ɓiɓɓe gendiɓe ñande wotere.
Ɗiɗo sariyaji faɗi tabe laamiɓe pelle baale cagontoɗo golloɓe le cuuɗi dogotoroje ɗe ko litiwide laamu an hani hollude anniya muɗum lobbo ƴeewa yimɓele joy en ande du laamu o cuuɗi dogotoroje ɗe no gorri keɗe goto e mabɓe ko sifi dow hen
il faut que
kana laamu o anda cellal handiranede arande non wattede hanɓe ardinede ardine ɗe cuuɗi dogotoro ɗi neɗɗo wawa wattede yesso cuuɗi dogotoro mawɗi hono suudu dogotoro Gabriel Touré na pongé tawi joomum wawa daranade sariyaji ɓamaɗe suudu dogotoro ndu ɗum wawa latade kaldal ɗum no hani waɗede sanne
beaucoup de communication
hono syndicat golloɓe banqueji assurance ngaji fa warde e cuuɗi jawle ɗe kolliti gaɗa murtoɗo golle ƴiwde noga e ɗiɗi yaade noga e nayyi lewru août nenne dibbaɗo golle ley NCA o ɓante ardiɓe ɗiɗon ɓeeɗo itte hooreɓe syndicat ɓeeno kolliti kaari waɗana ɗum ɓe murtude golle wattu juude nde se ko darti ko laataki nenne keɗɗono kanko Hamadou Ba gonɗo e syndicat o
wonmo min gollidata kañum woni hoorejo walde amin wonde NCA direction NCA ɓe joppitimo fewi min mbi ɗum koɓe joppitimo ko ɗum hoɗum kammari o neldi lettre ɗum woni hooreɓe maɓɓe ɓen ƴeewa teddina golloɓe NCA ko on neldi nder lettre ko nden woni ɓe mbi ɓe kaaja kamma toon ɓe joppitimo saria ami ana holla so hooreje syndicat yoppitama kammari ɗum fuu ɗum woni jokka walde syndicat yona ko laato kasen saria mawɗo e sariyaji ɗi fuu kolliti waajibi walde syndicat tele gollirde fof go'o tina o wirfine golle makko ɗiɗi ɗoni kanankoɓe ɗiɗon ɓe ɓe teddinayi sari mali ɓe teddinayi golloɓe mali ɓe kamɓe du tinaɓe ƴiwa gollirde NCA mali nde ɓe nelda min kanankoɓe teddinoɓe min kanankoɓe anduɓe saria mali ɗin ɗiɗi min mbi ɗum ka waajiɓe tina laato le 22 23 24 août nden woni nde min jokkata golle fewi fa wiye ɓamti golle makko
kala ko jiɗɗon famitade booɗe fayde dow bemal am ende Facebook na Twitter ono mbawi du noddude numéro ji 95 75 94 11 75 94 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon rewɓe gotanaɓe ɗe commune aji mallu du gaɗi batu beete hande Bamako fa hono daɗɗa dabareji no haggitere laamu deƴere godu mbaku leydi meɗen ñiɓira wonko kaldumi e hoore e madame Keita Salmata Keita keɗoɗon ko Ousmane Niali Buuli faccitani en
kabaruji kanɗi daranede arande yo haggitere laamu kañe yirwere kereduji kewɗi goɗɗi gonkasen daranade ndenago tawtodo tewtude fa jaam heeɓe ley leydi ndi leydi yankakudu won hen fa yure waɗa ley leydi kinaɓi leydi ndi fumono fa gasa anda ko moƴƴi e ko moƴƴa e leydi ndi komin dartata e rewɓe concert gomɓe ley mali ɓe anda koɓe kani wadde fa ɓe darano commune ngaji mabɓe fa yurere waɗa ley nokkuji mabɓe yalla jaabu lobbo ana heɓe non watta de haggitere laamu darane fa gasa kañe yirwere kabaruji kanɗi daranede bangal rewɓe ana kewi ndenago ana hani wattanede hakkille ɗum yo arande fuudu rewɓe ɗum ɓuuri heedande kabaruji kewɗi kani daranede ndenno miɗe miila sini en gaɗi soobe en keɓan gune
baskete rewɓe afrique piiɗo muɗum ndu puɗɗi aljumare nde leyɗi sappo e ɗiɗi piidata ndenno e ley muɗum mali fiidan e tunisie wattu 7h jemma hannden fédération basket kano holliti piiɗe ɗe gasa mali du fa ya demi final na final du woni ko darti nden kanko Seydou Maiga secrétaire général fédération o wonko haalde Yahiya Traoré keɗɗena ko Mamadou Samba Seku heɓani hen
kawrital afro basket fuɗɗam fay ɓooyata banggal landinal ngal ene mila wiide leydi mali ndi humcaningal hoore no fewiri banggal jabgol mabɓe bisimgol mabɓe ñamduji mabɓe e kañe jahol e garol mabɓe ɗeɗo leyɗe sappo e ɗiɗi kamɓe hawru en ɓe fof anaga Bamako ga wakkati joni o ndenno immaɗe leydi mali ndi landinal kawrital ngal no fewiri e kañeɗe ɗum ɓamde kuppu o noddago ngo gaɗanmi fewde e jamare nde yoɓe tinno warde ɓe kebbina nokku palais de sport o yomo fof ɗum no waɗana leydi mali ndi duwaw yalla so ndi heeɓi ɓamde kuppu afro basket o ɗi heddoron ndi hakke duuɓi sappo
afro basket rewɓe hitan 2017 fuɗɗi beete hannde Bamako ɗo sénégal ardiɗo afrique o fii laguine mbaɗuy temedere e joyyi kañum darodike e capantati e jeenayyi égypte du hono hawri rd congo mbaɗuy capanɗe jeenayyi e jeenayyi kañum darodike e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi mali e tunisie non piidata wattu 7h jamma hannden
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
so garti kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu wolde waɗi kikiɗe keña hakkude gatca e haɓatoɓe woɓɓe heedi hono tamkutet hakkude muɗum e ansongo yo kiloji temedere capanɗe jeɗɗi yo gatca yanti e tuna joguiɓe kaɓarɗo ɓe wonɓe ley mobile aji tati gatca samarama nayon tetama mobile gotel du fede heere faaba toondo hono deejere deewrintinal le region gaaw jo'inaama keene yimɓe jeegon goni e ndeɗo fedde nde Alpha Oumar Al-Mahdi Adina nde daranto hono hawrintinde yimɓe e heɓande faamu noɓe laatoto gootumi ana ɓuri du millimétre uji temedde jeegon toɓɗi ley ñalaaɗe nooga jetti nder yoroso le région Sigaso yo o kabaru woni keƴaɗo keɓaɗo du keene e ley ko dabere jertinde faamini ko nenno barenadu le cercle yorosotodu toɓama millimétre uji temedde jeɗɗi e wi sapnon ndungu régima faɓuri ko rowani ko UNICEF ana wondi e famande kabaru julniru le région Sigaso haɓoɓe majjum du nooga yo goni moɓodiɓe keñe fa famana no julniru worri le région Sigaso e dow adadu laaɓe kaddirɗe joppaɗe kañum e ɓiɓɓe rewɓe julnaɓe woni ko sap tuugui yoɗo kadi e ɗiɗo kabaruji keddeheɗal fa hande yewtere ma ene yesso en tawde jontere warore